ngamesha jamaso yacu
ngo nukuri twabasha kubihamya
yo 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 yo
yo ah ngero kugira ngo induza bakukwena mama
induru zamangu kwena
yego Jamaso yacu narabibonye. Yo 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 yo.